You in the mix with DJ Icefake.
Yebo, yebo, ngena nabo. Yebo, yebo, ngena nabo. Yebo, yebo, hamba nabo. Yebo, yebo, hamba nabo. Ngangingekho, ebusweni bakho. Ukikhavela, drivinga vana. Ngangina vana, uze savana.
I need to be loved, spend your time. Before Thy Beach Smack.
Yeah.
Thank you. Ay, bo! pambalé.
Thank you.
play beats, man.
Be, I suck at them not yet. I'm him.
Tell them, Lee. Tell them, Lee. Tell them.